JMP Entertainment. Tolong ilalele, please don't go. Nisa kudinga lapha. Oh mama. Bambelela kubani umukude ngizokhuluma nobani inhliziyo yami busy kama lakho cela uhlale don't say goodbye mama please don't go cela ungahambi mama please don't go isakudinga lapha bambisa ngasami ungangishiye
Please don't go.